Tuje umusozo w'isi dutuye Sakumi n'imwe ni hafi reka twisuzume Tumese ibijura byacu Bitegura umukwe n'ibigitinze Araje reka twitegure Umusore jeje ni vuba cyane Abakiranutsi bose bakabyitsinze Nibaza niba nzaba ndimo Nibaza niba uzaba urimo Byaba ari igihombo kubura mu birori by'uwo mukwe Uwo musore jeje ni vuba cyane Abakiranutsi bose bakabyitsinze Nibaza niba nzaba ndimo Nibaza niba uzaba urimo Byaba ari igihombo kubura mu birori by'uwo mukwe Gahore bawise geze nshuti muvanimwe Ijihorizo hirya hino biratwara benshi Biratwereka ko Yesu ari hafi cyane N'igihe cyo kuba maso tukiyeza rwose Uwo musore jeje ni vuba cyane Abakiranutsi bose bakabyitsinze Nibaza niba nzaba ndimo Nibaza niba uzaba urimo Byaba ari igihombo kubura mu birori by'uwo mukwe Uwo musore jeje ni vuba cyane Abakiranutsi bose bakabyitsinze Nibaza niba nzaba ndimo Nibaza niba uzaba urimo Byaba ari igihombo kubura mu birori by'uwo mukwe Kirashira Oya wikura Kiriza isiga ya tenye Uomusure jeje Nifuba chane Abakiranu Zigo seba kabinitinzi Nibaza niba nzaba ndimo Nibaza niba uzaba urimo Igihombo kubura mu birori by'uwo mukwe Uwo musore jeje ni vuba cyane Abakiranutsi bose bakabyitsinze